nɛgɛ ɲɛ tan ani wolonwula bɛ wataguna an sɔngo gawo mara la ani bamakɔ o waati kelen bɛ bɛn wula nɛgɛ ɲɛ kelen ma washington dc ameriki jamana faba kɔnɔ an balimaw a y'aw bisimila bi tarata juye kalo tile tan ani wɔɔrɔ san ba fila ni mugan ani naani kunnafoniw la kumabaw bena tali kɛ ninnu de kan
Amerika jamanatigi kɔrɔ Donald Trump min ye Republicanw ka cɛbɔ ye san ba fila ani mugan ni naani jamanatigi sigi falata la ye Monsieur Vance sugandi ka kɛ a ka jamanatigi dankan ye Ohio wasaden do. Hali bi Etats-Unis jamana kɔnɔ jamanatigi kɔrɔ Donald Trump kun bɛnna I n'a fɔ maaba Republicanw ka jamanatigi sigi kalata yɛrɛ ko fɔ o barosigiba kɛnɛ kan min be wele ko Convention Nationale tile kelen a kisilen kɔfɛ cɛ marifatigi dɔ ka dangarili wale ma Percy Vanne. Mali, kalata ko la glan chakeda min bi wele nanzarakana ko autorité indépendante de gestion des élections EDGE ye barosigi belebele kɛ kunu tɛnɛ bamakɔ dugu kɔnɔ ni politiki jɛkulu tɔn ye walasa ka se ka kuma taabolo caamanw ka min dɔ bɛ tali kɛ Mali yɛrɛ kɔnɔna jamana lahalayaw kan. Tombouctou, u ka misiriba Jinga River, dugudenw bɔra k'u ka sanyɛlɛma ɲɛnajɛ kɛ ka ni misiri kofɔlen in mun ani ka fara u ka misiriba kan min be wele ko Mosque Sankore. Ni y'a san 700 ye ni misiri belebele nunu bilalen do Mali jamana tariku kɔnɔ.
An balimaw a y'aw bisimila ko kura nin ye VOA banbara ka malikura kunnafoniw kɛnɛ sigilen ye an bɛ kunnafoniw kɔrɔtigɛ ni Etats-Unis jamana kunnafoniw ye jamanatigi kɔrɔ Donald Trump ye a ka jamanatigi dankan sugandi Ohio o wasaden do min be wele ko Monsieur Vance Kayatu Traore bɛ o kunnafoniw lase an ma VOA banbara tɔgɔla ka bɔ Washington.
Ladies and gentlemen, it is now time for us to determine our nominee for the office of Vice President of the United States, Senator J.D. Vance.
Ne ye adana tigɛ k'a fɔ mɔgɔ min be se ka kɛ nameriki jamana kuntigi danka nin ye ye senatɛr J.D. Vance de ye ka bɔ Ohio Trump ka laseliw la a ka trupe social bɔlɔlɔ siraw fɛ nin sɔrɔdasi kɔrɔ sɛbɛnninkɛla ŋana san 390 wasaden ne a ka telin kosɛbɛ ma sɛgɛn tile kelen nafolotigi kun ka lafasaliw la wasabulon kɔnɔna la ka kɛɲɛ ni a ka kɛlɛw ye ka ɲɛsin tunga ani sɔrɔ bolow lakanali taabolow ma ye a ka kan ka sarankaninw kɛ araba nata sufɛ Trump ni Vance ka cɛbɔya ɲi laseliw bena kɛ republikɛnw ka tɔnsigi kɛnɛ fa ni n'a be wele nazarakana ko convention ni a kɛra tariku kɔnɔ fɛn ye ka ban waati fɔlɔw ye republikɛn tɔnden bayirika caaman de ye ɲɔgɔn sɔrɔ a kɛnɛ kan mili o ki kɛnɛ nin bena sigi farikolo ɲɛnajɛ kɛyɔrɔba dɔ de kɔnɔna la ja minnu be lameriki jamana kuntigi bi naani ni durunan ka kunkɔrɔtaw yira ni a be fɛ ka kɛ lameriki jamana kuntigi bi naani ni wolofilanan ye belebelebaw de kɛlen bɛ ka kogo nunu bɛɛ masiri tɔnsigiba ɲi kɛnɛ bena sigi ni hakilina minnu ye o ye jamanadenw ka dayirimɛ minankow tunga kɛlɛlikow fagaliw ani kojugu baw kɛlɛliw ani lakana sabatili siraw lameriki fangabatigi fɛ nga baara ni koloman yɔrɔ yɛrɛ yɛrɛ bena lawaleya alamisa nata de la ni dannaya dara Donald Trump kan waati min na k'a sugandi k'a kɛ republikɛnw ka cɛbɔ ye novanburu kalo nata jamana kuntigi ɲini kalataw la
Ohio wasaden ni a be wele ko Monsieur Vance a ka tarigu jɔn de do walasa an ka se k'o ɲɛdɔn Kayatu Traore ale bena o walawala k'a lase an ma an k'o lamɛn
Ladies and gentlemen, I am proud to announce that
Tonden Chewu Musum. Anisonjalembe auladonya kafo ko anga tonsi mo famba bela jeli ndana tikeli ke ka senator J.D. Vance sugandi ka ke na miliki jamana kuntigi danka na tawu.
And the motion is adopted.
Ninkuma ka nunu mena dansiki ke kalo kele nyona ngunu munu na Republican ka chebo jamana kuntigi nyini na Donald Trump ye Ohio wasade J.D. Vance ne ashibe san pisaba ni korontona sugandi ka ke jamana tigi danka ni Republican ka politiki tonsi ba convention national min kɛnɛ sigi be senna ni waati na miliyo k'i tile fɔlɔw yɛrɛ kɔnɔ a ka bɔlɔlɔ sira turufu sosiyaliw kan Trump ye laseliw kɛ ko mɔgɔ si tɛ se ka jamana kuntigiya danka ɲi jɔyɔrɔ fa ka tɛmɛ Vance kan ani Rust Belt mara lameriki cɛla la ka fara Trump ka kumakanw a be minnu kɛ ka farajɛw lamɔgɔw seba tɛ minnu ye lawuli u jɔ u sen kan hakilinaw kan
Of the options that former President Trump had available to him,
Trump ka jamana kuntigi danka sukandi ganga ke mwa munu chela wasadi Vance de ka akilina uni Trump yere tabita fankilin fe.
President Trump's MAGA.
Jamana kuntigi danka ni ka tarigu bola Joel Goldstein ye alase kafo ko sukandili nteke kumabe ko sabila wati chamana jamana kuntigi danka nya sukandili ubeke ne faso jama famba ka haklina tomole unye yasa ka mau haklina ukiliku ka ketonde unye kafara munu be tonde nya la kakoroka
so I think that what President Trump is Hoping is that
ne akila president Trump jigibe akanka fo ka bina yelema do mo chama ka votike aklina ula sira were fosi dunte ka munu tumiseka u votake la numbo u kasra u kan krenkere ni yala mo munu ye senateur Vance Nyonyi ne anuka hatina u bela jele me talike fe façon ki dunka Vance ko la dona samba fla anitani woro watila akagafe nofe hibili eliji min kono aye akala moni akakala un kafara dankarli munu kera abangedu Middleton Ohio marala kaso chakeda bauka duden famba daire me kunglone ndumunu na wala wala afache ana bamso ka furusara ka dogomanintu akala mo famba bekera amamso ne amoke de bulu abamso tumbe kibikibi mafon tali lajara bilu bulu wati mununa aka chamanche kalan kofe aduna jikan sorra siuka sorra siala vansie aka hake sharia diploma bausoro Ohio sanfe kalan su bakono aye barake Silicon Valley chakeda kona la San Francisco minye mo Peter Tell ye dollari million tan de la selike aka politiki kuluma ka Vance kokormando aka wasadinya kalata ula Vance la kodone ndoni Trump krefe barakela gelenye Vance ye aseme jamana kutiki koroka kafo ko mwode do minte bo aka tabulu kwa jugashila aye awele usababu yala ko lameki ikler bibi akera Trump ka la fasalike la bilibili ye ga abolo maje jamana kutiki ya dankambara ula kosebe
I think that the
Nakila Nibina Bla Jamana Kuntia Norobla Luka Kada Ashu Ani Dankarlimun Fene Kera Kanyeshin Trump ma liflatemen luna uluka. Ode bese ka haklina flam flam bla katatala dola ani fene kafo ko senator Vance Benasi Jamana Kuntia Koro Kabini at the follow lawa tasoro amako kosebe furuba fanga bara konala.
In some voters' minds regarding Senator Vance's
dam farabatre lembe politiki kene munun konnala ambe domina iko bi ka soro trombe wi di blala fara nyon kanka jamana konnala sigana babe no mimba gira ka foko aka mo sukandi ne nka kay jamana politiki danganyi binase fara nyon nani la wale alu korowa leri damado dron trump ka dankar lu kofe vansie biden ka yere kufo bara u lagusi ne katlaka u bara nunun ke trump ka dankar li sababu yi ni tunye Tina Trim vewa ka la selikela ka bo New York ka seka seka luye ni mana bora awye bamanankana ka jatu trawirife
alibi ameto Ameriki jamana kanya jamana tege koro Donald Trump kumbena kunu ntene uka wasadonfe ni uye republika unye inafo maba uka barusigi bakene ka mimbi wile ku convention national akisile nko fekile kile nka bo che marafatigi do uka dangarli wale ukoro minkera Persivani Omarala, VOA Bambara Tokola, Mohamed Touré, Alebo Kunafonu Lase.
L'air d'amado a kelenko ka furuba todali soro, ka ke republicain jamanatigisi kalata cheboye, anika jirako ladala kinifela wasade, senateur J.D. Vance Benake aka jorofanyoye, noye kolistere, Trump dona Milwaukee Fisher Forum kono, a laminine ni deme bawye, ka komorofo, minkaranga ke setigi jamalaye. Okera kleni wati baflanaye, republicain jamaufe, miye bolono bla, ka barajidi, lakarela gelen korodoma minkera ademebra do bela katigelen bay kasro Trump noye san bi wolom na ni chegie obeka da ayera la kosobe aka segini na maison blanche la halni sariako geleya chamambe ani fan bolifla munu yaka fan sarati folo diridara jamana kuntigi Joe Biden yegele kalata dafio fe ani demokratu haminan kola aka kenya ko chowaoka aka yera foye kuna foni do bo ka foko Trump Vance kala ni na Amerika jamana deon ka josaria bo ubulo. Kachamanza la moro toro anika nyena mayake songo geleye. Obekera ka nafado tomba nafolotili uni na maratoula. Tiena akele onko ka chiden chamanga kalata soro. Walasa ka cheboa ninta. Jamana kuntiki koro trombina GOP noe republika onka polisgiton nyemine kalata sabana tukutukulena. Ae sebe asoro samba flanitani woro. Ae kunsoro sisa jamana kuntiki Joe Biden fe Sam Bafla ni Mugan abina min kumbe kokura novam kalu natala jamana je kero kono jamana kunti koro laminene ni amerike jamana baye kokura make america great again tamashion ye kasoro marau ye kalata katugunyon fe ka nyeshi Trump ka fanga sarati flanama min ka ka furuba bunyama segin jemukan ke alamsa don natala Trump ka yerefoko nyamgo ye republican jamana laje bani laben walasa ka chika no romando jira mbe jigia jira kasisi barukun.